pose.
Now busy.
Kamata dem, munju dem, kamata dem, peke jen hai. You know kamata.
Kamata dem, munju dem, kamata dem, peke jen hai. Chemeni kamata.
Una uwa muzepeti. Toto livanga, pogna mati. Baby natamani. Kama kiki. Sorry niko too straightforward. Sinaga time ya kusleki. Sorry only you need a oa. Sinaga time ya kusleki. Kukuona
ni kama komedi, yeah.
Napokuona usiku lazima mechi. Wakiet kwangu ni kama komedi. Kukuwacha ngumu kama mzengu na kivuli, yeah. Karibu home na ukigam. Had a little lika tu ya ginger. Leo stingo ni deadly. Utadhani mininja leo sitaki ujinga. Shori tukutane 8 p.m. To drive around in a BM. To lock home like it to 9 p.m. To pige cinema mpaka 11 p.m.
Shuri wakule
block. Oh, wa DM. Shori BM. Shori.
Shori.
Shori. Nisepe, mana tatizo wewe. Uridhiki unirikula tamu. Uridhiki unirikula tamu. Usinuni mshamba mapenzi. Kwa ya mapenzi ukwacha siwezi. Kwa komini na mwaga dola. Kiuno chako kina niko mowa. Na kiutani utani ukingusa hani. My love flying.
Kwa komini na mwaga dola.
Kikam, had a little liquor to your ginger. Leo stigo ni deadly. Utadhani mimi ninja vile naipiga. Shoni tukutane 8 p.m.
To drive around in a BM.
To land home like it to 9 p.m. To pige cinema mpaka 11 p.m.
Shuri wakule block.
Hapo kwa DM. Shori BM. Shori.